nam ilwa abalwa nam kholum konto ufinci indlela Hamba na nkosi ndiyaphuma Nkosi ndiyaphuma Phuma na nkosi ndiyaphuma Yini Yehova Hamba na nkosi ndiyaphuma Nkosi ndiyaphuma Phuma na Bekelwe mna na lapi kama lam libiswa kona mababi tege batane batasege abazungulu befumlo mababi tege batane batasege
Amen.